back on the bed.
Mr. Lover Boy, the X on the beat. Stories are my pens, the sick one, death, sick one, his camera, bala. I saw you in my dreams, loads of love and screams. Like you know the wood frames, Kali assemble, I give him all this. I thought I was in coma, though fun like a drama. You can be my baby mama as long as you keep it here. No need for juju, no need for voodoo, no need for juju. Just in trouble to knife it to sabule. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. No, no, shinya yomu 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 da. Shinya yomu 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 unanipenda. Shinya yomu 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 yomu. No, no, shinya yomu 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 da. Shinya yomu 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 unanipenda. Shinya yomu 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 yomu. I like your ambience, wabula. Kulabia kone confidence. When I wake, you came to me and converse. Ya de tomara gugela nga wa vice president. Doto zako ni za kitanda peke. Umekuja kuniiba peke. Kweli nafana na likiba. Obana wachari mukatemu. Mapenzi niko na samba. Hatali kama simba. Mukia sindefu kama umba. Takupenda paka paka. No need for juju, no need for voodoo, no no, no need for juju. Just in trouble to knife it to sabule. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Jitambue, unanipenda jitambue. Mabasha tutaza kwetu hakuna nja. Auntie mire nifa, wazazi wako watakata. Mabasha tutaza kwetu hakuna nja. Auntie mire nifa, wazazi wako watakata. Shinya yomu yomu yomu. Shinya yomu yomu yomu. Shinya yomu yomu yomu. Sijui unaniona kama Dangote, si ndio? Anyway, exfunga.